Bila mabwana tunasonga mbele usiku na mchana kwetu hatulali wavuvi kamilifu hatubahatishi ngoma hii ya watafutaji bila mabwana tunasonga mbele usiku na mchana kwetu hatulali wavuvi kamilifu hatubahatishi
this right here is for the hustlers this right here is for the hustlers this right here is for the hustlers ladies and gentlemen we-